odde bo njiyaɗo kay mbiɗo baɗi inde muɗum Haale, mo min anditiri Amanda, yo jiɗɗo yahde njolaari wala fuu ko hatta kan yahde, wonko dow min seeɗa ɗum tan haɗi kan huncaade. Ɗum woni ko holliti wiide, o wii ko yiɗiri yahde yo saaɓe o walla saaraɓe makko ɓe no yira ɗum ɓen wona ko weli o saaɓe talkaku.
Giɗɗaaɓan heewɓe kañum en njehi njoola ko ɓe njehi ko duɓe keɓi toon kuɓɓe kewɗe wattu jooni kamɓe gondi e huncande hooreje ko nayiri bangal saɗɗaji le galle maɓɓe fuu ɓe ɓanti koye maɓɓe.
Wona Amanda tan woni jiɗɗo yahde njoolaari, a rewɓe heewɓe woni yiɗɓe yahde witta witta. ONG direy ɓen gaawo yo nokkuɗo yaaɓe njoolaari jippoto ley muɗum, ana walla du rewɓe wartuɓe iwrude Libi holliti wiide le wattu cakitiɗo yaaɓe njoolaari heewɓe ɓuri heewde muɓɓen fuu rewɓe woni ɓe bisimi. Keɗe ko Ibrahima Harata Mayga wi.
Ñalawma hannde no ko yaata yimɓele wittoɓe noga e joyom rewɓele an hakkunde maɓɓe, yooɓe rewɓele sappo en jetton noon ɓeɗo rewɓele an ƴuurale leydi Nigeria, Central Afrique, kañe ko nandi e muɗum.
Yewɓe njoolaari ley cumcunka heewɓe muɓɓen ana njiya si torra fuu e bonndeji fuu. Ɗoni ko hollitii wiide madame Ly Fatoumata Koulibaly, hooreji coalition droite intégration et médiation le fedde kafo Fadima Sibaji Cakke, omo darta e kanankoɓe Piya Dabereji. Yalla rewɓe yewɓe njoolaari ana ndeene. Ibrahima Harata Mahiga.
Ɓeɗo rewɓele torraji kewɗi kañen jottotoɓe so ɓami faa ɓe nangi ɗiɗo ɗati wakkati yimɓele woɓɓan toon caman dow maɓɓe, yimɓele woɓɓan toon so golliniɓe caloto yuɓudeɓe. Eɗen andi debbo ne yo neɗɗo mo wala sembe ɗiɗo tiɗallaji fuu ɓeɗo rewɓele mbittoɓe njoolana keɓa.
Saabe heɗunde hannden rewɓe ana kuncoo yahde njoolaari ley cuncunka ɗo mali ɗo, tawene ɗum wona fina tawa. Andimɓe al aadaji kolliti wiide yo saabe waylitagol wattu e wi maɓɓe ko bonni kabaruji kewɗi e fina tawaji. Amadou Diallo andiɗo kabaru fina tawa.
Ɗo hunde heyre le fina tawaji meɗen, sabi de wala fuu dulluɗo wiide debbo yo dewgal wattete so wattama dukkani heɓata sukaɓe haybo gurum haybo sukaɓe muɗum. Debbo darde muɗum mawni jaati ko nayri bangal
legal.
Ɗum ana wawi latade sababu helde galleji yogaji e bonnude al aadaji meɗen. Ɗum ko mimsi o andiɗo kabaru fina tawa.
Debbo gaɗo wita wita wardam satu e mbaadi kan e yingo ngo yadata feyi e ko joon suudu makko ɗom rafi dowral fuɗɗata.
Misikinako du ana e sababu ko watta fa rewɓe njaha njoolaari. Ɗum woni ko hollitti wiide andiɗo kabaru neɗɗaku fojee tan juggura.
Kulleji kewɗi sabi mbinta wita wita rewɓe yoga e majjum ana wattudeɓe dewle ɗeɓe njiɗa wayde heɓude laawol e jannde du ana hem. Laawi kewɗi kollitoji wita wita tawi wala e lewi sariya kañum ndu ana maate sanne. Sababuji kewɗi waɗi le ñalawma hannde o so wita wita o no yiɗira worɓe ni rewɓe kañum en ndu naati hen.
Ka hakkillaji yogaji kolliti wiide yaagol rewɓe njoolaari ɗum yo kabaru keso noon. Wattuji arandeji rewɓe ana ɗoytanno na du ana tawa wonno worɓe muɓɓen caggal leydi men ndi. Woni ko hollitii wiide andiɓe kabaru neɗɗaku.